Tschüss.
Edi Classic, baby.
Terrio Monster.
Wayo.
Chinja ngombe mkwa, mwifunge jangwani, mtapiga kelele zote, sindo number one. Tanga hatuzi sura, tukiwa wanjani, wawa kipiga kelele, si magoli nyafuni. Oh, mifazo watoto wa jangwani, sisimuliwe, wiza takwa majirani. Tafadhali, tafadhali. Eti Manara kondoka Yanga,
uongo.
Eti bila napi upingwa kwa bomba,
uongo.
Upivadinyo mjuaji sana,
uongo.
Alikamwe kwenda kwa makolo,
uongo.
Injinia, wambie watu tuwedo kufunge midomo. Tupeleke GSM, tuwadoke.
Mbona wamedoda na nguvu zao za soda. Mbona wamedoda na nguvu zao za soda.
Wameinama wameinuka wameokota kidude.
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 Wananchi, aya timwa fumbi timwa fumbi timwa fumbi timwa, we kama mtoto wa jangwani timwa fumbi timwa,
timwa fumbi timwa fumbi timwa fumbi timwa,
we kama mtoto wa jangwani timwa fumbi timwa.
Oyo,
oyo yo yo yo,
oyo yo yo yo,
oyo yo yo yo,
oyo.
Chama letu kupwa Yanga damdamuwe. Wambie makoloe na nithamuwe.
Chama letu kupwa Yanga damdamuwe. Wambie makoloe na nithamuwe.
Eti makolo wapewe mbeleko.
Babebe makolo.
Wapinzani wapewe mbeleko.
Babebe makolo.
Daima mbele kwetu nyuma mwiko.
Wazewa makolo.
Makolo wapewe mbeleko.
Babebe makolo.
Wapinzani wapewe mbeleko.
Babebe makolo.